Ngilazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko angithu yazi ngihamba ningilosi sikuphu sihlale sihlabo kwekhona sithume ngasithatha kelesa ngisona asike sithi tanki impilo tanki imali tanki thixo ngithandazela babe nami uthando lwabo lungiphimpiko angithu yazi ngihamba ningilosi sikuphu sihlale sihlabo kwekhona Ziyo no bonga matus, ngago ngithi tanki tanki, esami sipopile, engeli kondile uthando lukhulile, umgalabashize, ebaphumelele, tanki tanki, esami sipolile, engeli kondile uthando lukhulile, umgalabashize, oh manje sijabulile, sijabulile, bavumile, bavumile, manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile, sijabulile, sijabulile Bafumile, bafumile, manje angathembi ukuthi impilo seyishintshile.
Bangi bangi, lazi bangi. To get my money off it. Hanky panky, lazi panky. Lazi panky.
Bashize, eba pumele.
Hanky panky, lasi panky.
I got plenty, I just got another, I'm sure you wonder.